Hey. Young tune on the track.
Uh-huh. Black. Big cousin in this bitch. I cool gun.
Mama ungawari.
Mama ungawari ngam. Hey. I'm a soldier. These are imbele yam. Hey. Balmoshili kamala.
Bati boy. Hey.
Ya sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey, don't worry about
me. Don't worry about
Mama,
me.
Mama, worry.
Anbahoya banyeli si kamalam. Pofu abakali, say lighty. Bati ndizo banjwa nfuze o ankela bam. Andaba mandela, nanda kubega. Dispana, dalande lubizo ram. Chonga ngogu ndilikawa. Sezo panda, basizo teta bangam. Dizol pili pupalam. Zo shangana, sezo paga misilal. Kelu bawa nipamani. Dili swasha noba kwana ndizu nga. Sebe nyeli saika malama ndizu cha. Uku kubeke kuzama ilo cha. Ingu tela soza zinganze ndiki va.
Mama ungawari nga.
Hey.
I'm a soldier. Dizo imele ya.
Hey.
Balmoshili kamala.
Bati boy.
Dia sazi siku saa.
I know where I'm from.
Hey, ungawari na.
Hey. Don't worry about me. Don't worry about
Mama,
me.
Mama ungawari na.
I so please. I so please.
Mama ungawari na.
Don't worry about me. Don't worry about
Mama ungawari na.
Imfundiso zasekhaya zindakhile. Hlonipha mncinci omdala ndikufundisiwe. Ungeniboni nje ndilapha ndihambile. Senzekile izinto ngalamehlo ndibonile. Kodwa kuyo yonke loo nto ndikhulile. Nakwiimpazamo zam ndifundile. Xa nithandaza ngokuhlwa nindibike. USathane uhlala njalo efuna siwe. Le city khohlakelele, no lie. Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo. Kodwa phola olethi cela ungaxhala. Ngoka ndisahambi ndedwa nabakhulu abam. Le city khohlakelele, no lie. Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo. Kodwa phola olethi cela ungaxhala. Ngoka ndisahambi ndedwa nabakhulu abam.
Mama ungakhali, unyana kalali. Gerezeli Spani, ey. Mama ungakhali, unyana kalali. Gerezeli Spani. Kuzolunga one day. Kuzolunga one day. Mama ungawari nga.
Hey.
I'm a soldier. Dizo imele ya.
Hey.
Balmoshili kamala.
Bati boy.
Hey. Dia sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey. Ungawari nga.
Hey. Don't worry about me. Don't worry about
Mama
me.
Mama ungawari nga.
I don't believe, I don't believe.
Mama, ungawari kam.